kama vile unaniita nikiwa kwenye viwanja vya vita, ninadua akiona popita bila silaha waishinda vita. Mawazo mengi inaumia, wala sina pa kukimbilia, wangu rafiki Biblia ngara nifanya ninavumilia. Baby come to me, come baby come to me, come baby come to me, come baby come to me, come. Kizibo cha soda akizibi shimo la choo, mapenzi wezi weka oda atokiwa na elimu ya chuo. Nionesha alivyo kufunza bibi yako, mana kwako mina kula kiapo, sisi kubali ya kukalie kitako, mana hawaeleweki kama popo. Kizibo cha soda akizibi shimo la choo, mapenzi wezi weka oda atokiwa na elimu ya chuo. Mawazo mengi inaumia, wala sina pa kukimbilia, wangu rafiki Biblia ngara nifanya ninavumilia. Baby come to me, come baby